utacheka na yeye, kuimba taimba na yeye. Ni furaha kuteseka tateso na yeye. Ah, isababisha yeye stress akinipa yeye. Ni sawa hata dunia yumbwe upya, mimi nitakupenda mpaka mwisho. Hata dunia yumbwe upya, mimi nitakupenda mpaka mwisho. Hata uende mbali, oh mbali asali yangu mio hodari, hodari, hodari. Hata uende mbali, oh mbali asali, asali oh wangu hodari. Oh, wangu, oh, daddy. Oh, daddy.